Nipe zote zote ra ai niridhike wangu nyonda siwezi kukukata kwa vile unanipenda raha shida shida raha daima nitakupenda iwe kande au faluda katu habita nishinda raha shida shida raha daima nitakupenda iwe kande au faluda katu habita nishinda
ni ahidi penzi lako tamu mwingine hata chukua ni ahidi na wako tamu mwingine hato chukua ni ahidi la kupenzi tamu mwingine hato chukua ni ahidi na wako tamu mwingine hato chukua
penzi langu chukua moyo wangu chukua manu manu manua shegu shegu shegua
penzi langu chukua moyo wangu chukua kimanu manu manua shegu shegu shegua